Mongi Records.
Ushiwiki nacho nusu kila upitapo habari, wendo msomaji ukiposti mtandaoni hakuna mane. Mbusa mani nipe chance nifanye nayo style, heshima yangu sivunje nyumbani wazaza na nyami. Mipango kunigomba nisha pay you may design it. Blogu hadi website tupo lazi ulipie pigwe fine. Mwani haki pa password kakupa nane, unaposti matusi nkipita mtanaonekana shrine. Okay, nikikunyaka zabu no style zaida ugaidi. Mziki siachi najo namfanya visa lingaili. Usiku silali nandika mistali yonekane zaidi, kutuswan mepigia saini. Game ne mudu ata nifanye vurugu ama wani ujo paka waseme na gugu. Walking this na geuka bugu na watembeze ya dudu. Mtoto yake nepi sanchoka yake nundu. Haka 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 kaski za walaka haka apa somo talipaka haka 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 kaski za walaka haka apa somo talipaka haka. Neiro singia kapu auna mpango beno na zipon against me ferias toko bafu. Hauna mpango mbeno na zipon against me.
Haka 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 kaski za walaka haka apa somo talipaka haka 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 kaski za walaka haka apa somo talipaka.
Najiulizage vi kwa nini niwe simizi kwa nyundo, elana nbidi cause mezidi kunipaka zia uvundo. Nazo nyusu kwa sto zenu zipo rundo, na isauti itagonga mbala hata wifunike kwa nyungo. Kapenzako abala kubali kwa minyo dali, mvuna sali bila nyavu na kasijapata silali. Mkosesha mani wavi dino pembe mtani, mwajili wa makarani wasili bola ujihami. You failure esabu ina wausu ipo mezani, na nkianza kwa teketeza search mabaki no silani. Nyanyweni nyuso mwone nyota ye bebe angani, na kuna taweza izima labda amue menani. Alonleta duniani ndo atani toa wanjani, lasivoje blanga mbani mtenda kogote kimiani. Kusema soze kani ndo kricho kwa makinywani, kusmama ntapo dondoka ndo ndoto zenu kichwani. Haa.